tamani halaji malifu
doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamadou kita to bogi jandega fandu hala mamadou sama sigu jam wal sakrabe hedibe leru ju sede fadde idi layandi ngar ngarngaaji di yanni kewi jama ben hono tobe hobe holti wiide di do dawi di jaata fi tiagal farati asida e ben darra goto fuf yarre kbar mudum jam jam sabi tachgol courant tayram sikasu be ngoti ke rafi kebal o do wattu ben badade idi denno e ben darra client be newa muaji ko warata sapo njo hejabe su jotamandi berenama famuto segu tun do tugul kabaruji nedda ko fanda mudun woni humpitinde no fewri yimbe kebbe torraji sabi fitna di ngun sebe kabaru jamen hande beten talatare noko juin 2023 bispila sakrabe do isere en yambinon idi layandi sabi mudun garangaji di anni kewi dawobe hultibe nan jidi tawede sere sarabe mabbe o do wattu kertado kanon no hojotobe mbi hidi do dawidi yusato farati asida syndicatangaji di syndicatangaji transport na dardi njo en mobulaji be dugude sede sede be det be tidna dun no ben saraji lawidi won mi hora ko hebani keddo fe sango Umar Wagol e Alsisse
autogar commune jakobo do pomoko do yimbe be an kewi ton pep homo fu heppi yaha yottiade ngendi mudun en
e ku jalaga ni ku chalaje an ni galle an fu ya ta wadude julde ngarbo sodde biengaji amen ngeni amen bi hami wadude julde mina mi sukabe jangobe mi de jogi biengaji amen man habe balde di jom mi jaha min jula ya bange sarabe amen mi ngom biengaji amen jonka wakati oni woni ko mi don
e be andi faratiji kanye kasaraji dati ko watta so bami fa julde yottiki kambe joen mobilaji bebe mbibe jaltini le hen dati
bon malire accident
kasaraji ngadoji do lawi amen di ko hewe mudum fu sabe lawi dino so iwi bamako segu lawi fu wala le lede amen di mudu di kasen so ni wana pe bami ania ya yinde tati di tawa mobilai di di anawawi ya di anawawi wartu de ana ti di san fa kasaraji di mito minen ka won dabiriji di mi pi chauffeur en idon du wolle mobilai di fu tampu do fu goddo lonto to dum min kanni be do fati be jabbo kilo chapan jenay
de le mana wasi mana
do tayri fu fedde sa gontonde dorbuto mobilaji be bi andana dido dati hunde ndedo hitandi hikka ndedo fedde wi so bami fa julde de battiki yimbel be kewale nokkulde honno buubi fa idum immina hakkille
korole arande CCR wonno mi noddanno fa faabo min golliji sabi batogol ndungu arande dawo no gana fandi don sabi so mi bami anne golliji de e police be gombe le 7eme arrondissement do mi noddi be fa be ngara be faabo min e hunchande hore de na de gar yimbe ka fuddi hewde sel won yimbe le amendum be mi dani e koyde mudum fa kolle o yaha yeso
ko min darti yalla mun ko be humnibe kabar dati di an dañ ko ci fi do hen wala fu ko be jabi halde wattu joni o miccite den wide le ko boya ko kasara modo waddi leyi nokku no dirte de jema idum leyi lamu kay yimbe le hewbe keddi le hen barmube du ngadi hen
sakrabe tuta klaj gol du ko barmube banga bembe am Facebook e Twitter to siga su tayna be ngoytike ben kabar tati gol kuran gol timmata latu do sababu jati rafi kebal le gol be dendo e ben dar kambe kilam be watande ben yar kabar mudun jam jam ben wadande bu newa muaji kanko kedo men tun Christian Dako ko ben kedo fastango Umar Wagolu e Alsisse
le ngalure siga su de kambe nyobe kadle wombe tombe be kollinim se mabbe sanne ko kuran ayi din gonde tati ton wakkati furko be biidum boyti ke mabbe sanne du
non mo vraiment siga
su ngonga o siga su do tay gol kuran o ana tampina sanni minen nyohobe golle amen o yo wakati tanno beedaade dundu nyohobe an heddo e gite mu en faabo e jam ele nyuhugol kadule client en be taygol qur'an o ka modina min fi
nabo be kadule mudem be kay wala fuko goytoto sina kadule de nyohe tan totte
min ka jike an fu boni jonka tayoro ni mi hawtida kadule sukabe am be forde jundi kadule de tayer en be an jogi don makati fu be biyan qur'an ko tayi min ka so mi hebay kadule ande altinerle basi ana hin hilla ka fi ta igul qur'an
ila li le bicakti ifu qur'an ngaji dan gonde ta yudle ngalurende dun latiki sababu du so yimbele hewbe golliroobe qur'an ngaji wombe ton kebe mudem buyti dun ko Christian Dako hebini si jottamani sigaso
kala wat so idi badike jaguji yogaji ben yirwan le lumuji din denno ana di do ben jaguji di gono labbi e mbiyan kufnaaji kuri e kanye dun somiyaji to dupa de konande mudun denno kambe gondo yeyde di do kude do kulle de holti wiide kebal mabbe ben na wodi san di do wattuji di fatiya tara darno ko le lumo gon ko hebe ne kedo fasango Alsisse e Umar Wagolu
Bamako do fewde julde layarne jeyobe hewbe ana wondi juinde kulantereji kewdi damal lawidi al hasan fani o jeyo defirdi finatawa o juini kulevarde lene panas do o juini kulantereji de o yayetadi jalo sanne o holiti wede lumo ana wodi
gawayna
kanja bamba njeyo ngure mo wadda mo sanne don o holiti wiide ko o yeyata ko ana yida sanne nyaloma julde
alhamdulillah rabbil alamin miden keba seeda seeda miden ciotta kilo wakati fa yotto ujidi wobbe biya cobwan yafi wobbe dum biya idun tidi sa yidun tidi minen do tanno tidi min kebiri don so jaren ta malihan ngela wakati jimi dem bay sotudo ko yaata kilo ngaji tembre e chapande joyinde nyaloma
wenni gol labe fa yotto sotugol hudo di dabaji di nyamata yo yoga e kulleji gundudi matere fewde julde la yarnde
fedde agral ben fu yaltner kenye fedde ben dati dabre mabbe lulunde 3.0 iwde hitande 2023 di hitande 2027 fanda mudon woni yirwinde bibbe jallo denno funtande hore dun kabaru golle ndemo be no hultir kanko ministry kumnido kabaru demal modibo keita keddana ko hanni alasan sanago de fostango alcc
le présent atelier qui nous réunit
on pato kawrun tin do min hande o fana mudum yo fecidide yimbe la fungon do wadde imadaraji yalla na heba waytide demal le lede amendi ngombe le fedde ne nodirta agra datol gol be nodirta 3.0 fana mudum yo beydude le temdere fu chapantate joy imadaraji ngundude wadde le bangal demal do woni mambali maro bayeri gauri kany ko nande mudum dum waran lata sababu faabaade ko buri million yimbe la ngundube wadde imadaraji bangal demal region waji sikasu kulikoro segu kai moti do waran faaba de be dole keb mabbe dum latto sababu do hokkudebe golleji di be mbawi wurdo le muddum e
epanouissant
men no ken es jutamani han wondi faani be nder faamu gollo mabbe den no bangal tutugol kabaruji de den no ko yabe wurube nokku region waji segu sikasu moti gaw mena kay kany kati werana ma faamu yontere jabbinende no hun tonta hore kabaruji nedda ko den faana mudu won tutugol kabaruji e mbien darti de yimbe le kebe toraji sabi fitna li mali kanko kedo amen to segu tun mohammed sisse won ko hebene ke defo stango umar bagolo e al sisse
ko batto hejabe amen gombe le kriduji di 10 en jion kany en jangina der o jande kanko mamadou touré kuminlo kabaru godo hejjo o wifaabe je habbe jottio jali ni gondi tondi jati dum woni imadraji mudum
il s'agit des changements sur le rôle
hala do darno ko nantina be kabaruji jogi ele watu tidalla pawido yurmere sabi golle mabbe o nafamu dum ana wayo tade jangilu gondi tidalla e be bawi humpincinde be do yimbe dum darne kada be du nafamu dum ana momi
sen ele essentiel
kambe tawabe le o do botu e bibi meltikli hen sanne sabi de be pamon wottu jono no be kan hokkirde kabaruji ko nafata yimbe le wombe tombe
mim ele darne am kedaado sijo tamani mi hebi hen faamu dum dum waram latal sababu e jodam andude hodo woni tiddalaji bilide yurmere mi de mila jonka mi de landini waddi golleji fuudi mi kalfinte bangal mu
idum le imadraji ko sijo tamani wondi e wadde wottu jono do heejo mudum gonnodirta humanitaire mohammed sisse hoccini min dum to seguto
yeto meede kertaro zoom sir handana yuwi do kabaru tum ben termugul burfu odo wattu idi anay tagabe be ko ben da jogi sanne ben habata fifa heba sagu mabbe den ko ko estajara won ko hemani bangon mudu keddan fostango umar wagalo
wawde termade yo dun dokkoje non odo suko debbo munodire halima o termoto cotto fa bernde mudum bosa dum wadi so ada udan horsinimo yade makko le lum mangongo wakande yottino yewi pade fu burde ngardude wiide haja o hokki halima termo jomum fuddi termirade be uynay tati kanko halima wi anne akaja yade hijji non buytu jomum amena buyta fa yottido hadata kanko halima wi butem dertan be jogi dom be puddi termirade ko on wino ujinaji tati wari fa ujinare etemede joyi mum fu kanko halima weltaake o yifa handen jomum buyta kanko cotto jabbiti o wirobe ni tan gorri e termole mudun en
sabi idindi ben yewtere lulinde jande e li radio mus jotobani nderno darnete tafu nderno um fuddi tan nyal altenere tati juwi no ben sugabe le koy jangobe ben janginobe ken dun kala jukundirbe jotobani um fu jotama bi do e tiagal jun dan holtino dum timita ko jamande mi tawa sar fum tadu viamu ben noddon 37321 wadun yo febde yotre su tamani do application su tamani den no bangal play store o sere yotre meden magazine.
jeegon juillet hitaande 2023 kede kabaruuji biennal iwde mobti do studio tamani
sisili ngal do biennal woni leydi mali tarki goto leydi ngotiri podoje gote
studio tamani ana martina on kupangal kawrital finatawame e domu on tawan hen jantoreji landi joda halaji do studio tamani
halaji mali fu
yotre meden malikura hande ana yowi do ben imuji ngaddi fay boy dum bakke e def men unaji kewdi ngonmi kebni kinni be dido imuji di kanon telaji yogaji taw fuf ni sere julti wiide welkan sanne guldeji di sukambe sukawe lukube dum holiti dawri padi bangal dido imuji di sato samtani be le golle o kambe sarabe lukube dum sarabe sukawe lukube dum beltanke o do ben ndedo dabare ministerende kanko alisi se wonke ben bangal mudu kede na fasango mi e ko en nyalle jam
leleede amendi imagol defkan e baktimni sukabe jangobe hewbe won nangabe wadde nguy kaaji hitaane hikka lewi suudu kuma nido hunchangol hore imuji di dabele jidi bi pi hitaane hikka de latke sababu hadde nguy kaaji kan yaltugol sujet jidi tay wakati mudum yottaaki mahamadu keita woni lamiro fedde ne be noddirta centre national des examens et concours leleede amendi
pendant wattu defo wadete hunde ne mi ardi hompitade never better et de selikeni dum ivri nokkugo kiloji temadidi e chapandi jetti andon ngal do gollir gallam ne gondi fa hande hun tan hore hakilo yimbe le hobbe mi matan kbar mudum tan soni be bami photo mudum tawene wona dum tan to kayto no hokkuni 22h 23h mi mati wide amlo ko ban goto uritam physique chimie defo be bami photo mudum be hokti dun haaju mabbe wattu 1h o do kbar physique chimie o humpitama doni dom mi mati denno mi hebi andude kanko directeur nildudo kbar mudum e telephone o
sukabe jangobe be mi landi ka holiti wiide haybugol mabbe le imuji di lataaki huuna ciidu ne sanne ko heewi mabbe du fu ana jikkani jikke lobbo wiide waran pasude
ma sha me demande
en ka suni landama ya hebde bakhika ne won dina mawure dabere di lam o bami na mo isanne si jangaaji heewdi subitaaki haybo dum be dum kinki golle mabbe no feewiri e jabata fe telephone nanne hikka gerebu heewali situation o lawal fasan sanfe goto gudulla kuteji ngorude suni anangam
sortir vainqueur quoi
le imuji bak du telephone ngaji kewdi nangama habo fewre nguy kaji kayo goto ima daraji suudu ministre kuma nido jande le leede amendi wondi wadde faham nom holitiri wede kanko mahamadu keita mo nada sukabe jangobe beeda tinnare tima le songaji mu en ko janginaale juude e college di ko
reconnaissance anden wiide wakkar jono tadele monde mo mi jogi yo number o sabi sukabe lukuy be na ndawi nonno wujude tawe haybo be mataaji jogi sifaji kewdi tabe anda wiide hikka kay soni ya bami photo mudum neldi nedo goddo tan matete jonno de nanda ko e ko dum sabi dum fuf nidude sizengaji bangal telephone so neddo yalti yeso ma don windi ko winda tafu nidima e telephone yalla da winda dum ngata fe ciagal yaltini telephone o do golle o na tadi san dum nafata ma denno hakika gay dum fuf no hulta wiide wotti yo toto sukabe motan dido e madraji e kino e jande mabbe
walde sarabe sukabe jangobe le leede amendi ka jowti sanne o do hakkille soudu ministre kuma no jande le leede amendi le vice secrétaire général waldene woni kanko Yakuba Dambele ido dabereji dibe ittidi waram latade sababu hadde nguy kaaji e hokkude jababuji kantidi
ramam num parande lam num ziyade
min sarabe sukabe min beltan sanne ido dabereji di notto sababu imuji di ngade tawe nambara yaka e mudu dena kola nangabe so jukirama wadde nambaraji kambe soodi fadde jukmuji di gora fofu mbitaw kabar mudu yarata ultin tan joni kay waytere mi jidi e gollo ne yata fe ciagal soobu le jande sukabe
on travaillé avec sérénité
hore kumani be jandele leedi amendi ka holti wiire sukabe jangobe fu nangabe e nguyka hitane hikka kanyo en ka koyde mudum bitama fa laabi e ima gongol be beedi hendo wiire beedo yimbe duubi didi watta tay koyde mudum em natta e ima gol fay gotol leedi amendi